kun sagale amerikati sagalen amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma fulakka jilqabe angasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsasu kanara amma jilqaba akkamoltan ordofto takenya saganta kenya ra keset gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan irradebin sinagesisuf qindefanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hanqatumra saganta kenya takkanwalin turtan sinafera am gara qopitanu tcein nanno oromia godina horro gudru wallaga anale addaadda ke satti torbannin sadan darban kesa namoni dibatokko ol ajjefamu commissioni mergana mo ma etiopia ebsa fulbana kudaja barakuma lama fukudashan basen beksi sera halella kanafmo wabo fidatto tananno amara himate himanna kana nihale tsahaydam to kanarat gabasi ergite turt kuno
nanno oromia godina horro gudru wallaga anota amru horro bulluqifi jardaga jarte kesat haga yedigdemishan barakuma lama fi kudafra igale walittufufinsan halilla rawatamel lubunna motanagao kan civili dibatokko darbu commissioni mirgana mo etiopia ifom seram halellan kun qamule warana bilsumma oromo jechun ofwa man kan motumma shane tinjedu gare hidattota al idile amara fi namota umfan karrawatamantawo ipsejira commissionichi ipsaful bana kudaja barak malamaf kudashane tibasin halella qamule kan rawatamin ajjecha namota nagarrat rawatin alattis qabeyni samamu horingan fa samamu jiratton kumatama lakaman qef qabeyni sanira buqifamani dsi de gersana momatin alatte hala rakisa kesa akajran commissionichi maatimi damtota qamule haqafi bulchinsa akasmas dable de garsaf bakkasana kesa socho anirra ragale walitti qabusa ibseram enyuma qamule hidattota halella kan rawatani lal sudan draatoni bakka halellan kun etrawatamirra yada sani kennaniru halella tibban godina horro gudru wallaga ana amruf jardaga jarte etrawatam ilal sudan draatota sagale amerika fi yada kennan kesa nagenye isani vjech maqan isani akka hinwaamne kan gafatan gare hidattota al idile amaratin hawas ormorratti halellan tiyefat rawati rajadan
ani godina horro gudru wallaga ana amru gandagowu injirama fakuma taaten kun yengedrawate injira ali nuqedrawate daran hamata fi sukanesa alana marat karrawate indegeda lubun heetun badera amale namni gleed namni ase addabe waanti de kabunjiru ala jalati mucha kobolesa ko na jalati ominduwe tashome faisa jidama enibranimmo abbanza ammasi okutane ture madaayet kalinjiru enibranimmo bolese ko lamne madaayet jira dabalatani warsele wallanta narganne maniyala katgeesu ramne maniyala ninjiru wallansa adabani tisayen jammasi duwafi jireni giddutti kan sargamani betuda kamni motumma yero jarri kun gandota afurshan qattawran kilometra shantama jata makanjinu kanca mirbani magana worraga pencan seneni arga ture taayira na ture ittibai motra na himu kwa asmi motra na ru kunne kunnam tinke man sangi ko kajiru na matte mo disaye chu umurra ke seneni sani chesu kifi namnu okutamelle namne sani ko de kanjiru fakenya nanno magana obra ture kutabe kayu ge jituda
halilla ana amurdursun ana jar daga jar te kisat halilla rawachu kan ibsanammo namni bra namota naga saba amara ratti halillan kan rawatame hidatto tashanitin jechun ibsanim
horo gudurwa naga jar daga jar te tan ana ona dishane no ka 6000 iska 6000 yemi gemas ma katamaon lo mitso kisat ka bawato
horo gudurwa laga jar daga jar te jedama misensonne aba oshane kuma ja anga kuma koronit tilmaaman magalatti alkan saati jaatti timarsane achi boda halkan saati kudani hanga kudato kokes halilla rawachu egalan magalatitti dubartota dabalate namota hunda irratti halilla egalan milishan hagadandaw itti sofia aler humna isani tinulte humni isani cimada duba de garsaqabo magalicha kesaw matafitani amma mogar jartitti darbajiru halkan saati kudanitti magala kesatti dukasa egalan yero sanatti umnun nageya motumma yero kamiyu magala sana kesa dabate imbeku jiratota magala kana egan milish Jacoba isanis umna saniti olwante fi jalada abachun dandenye qabenye jiru ni mancasu lubuna motas galafatani jiru wandandanunda rawataniru dubartonni fi daiman garbadi yattibakataniru kanenafan bayajjesan achimbore darbani garjartedeman qaamole mootummaa bakka sana jiranis nuuf qaqqabaa yeroo jennu iyya barame waan ta'eef nuti baay'ee rakkanneerra.
Koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa gama isaatiin gareen hidhattoota lamaaniyyuu jechuun waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waaman, shanee jechuun mootummaan kan isaan waamu gareen hidhattoota, gareen hidhattoota al-idilee amaaraa fi qaamoleen dhuunfaa haleellaa walitti fufiinsaan raawwatameef itti gaafatamtoota taasiseeraam. Gareen hidhattootaa kun namoota siiviilii irratti akkamiin akka xiyyeeffatanii haleellaa raawwatan ilaalchuudhaan koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti daayirektarri hordoffii fi qorannoo naannawaa obbo Imaad Abdul Fattaa akkasiin ibsaniiru.
Ahoon bizu dirzir nagaruchin mannaagar tumishas chaggari bifonim baandan.
Amma tokko tokkoon ibsuu rakkisaa yoo ta'ellee wantoonni bakka adda addaatti uumaman maalidha yoo jedhame qaamni tokko dhufee yeroo haleellaa raawwatu qaamni kan biraa immoo haaloo ba'uuf haleellaa biraa raawwata. Kanaaf wanti ijoon xiyyeeffannoon itti kennamuu qabu haleellaan kun bifa kamiin iyyuu qaama kamiin iyyuu haa raawwatamu inni guddaanii fi addessaan haala kana keessatti qaamolee hunda irraa kan ajjeefamaa jiran kanneen walitti bu'insa keessaa qooda hin fudhanne namoota nagaa maanguddoota ijoollee fi dubartoota. Kan du'aa jiran wanti akka koomishiniittis nu yaachisu kanadha.
Godina Horro Guduruu bakkeewwan haleellaan kun itti raawwatametti garee hidhattoota jiraattonni itti gaafatamtoota taasisaniin ala qaama dhuunfaa haleellaa kana raawwate ilaalchisuudhaan jiraattonni waan ibsan hin qaban. Garuu obbo Imaad dhimma kana ilaalchisuudhaan akkas jedhan.
የኢትዮጵያ ሰብአዊ ኮሚሽን ስራውን የሚያከናውነው በገለልተኝነት ነው።
Egaa koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa hojii isaa kan hojjetu walbummaadhaan isa kana immoo yeroo adda addaatti hojii keenyaan mirkaneessineerra. Akka odeeffannoo walitti qabnetti qaamni haleellaa kana raawwate eenyu akka ta'an ragaa qabatamaa walitti qabneeti kan ibsine. Qaamoleen adda addaa kana fudhachuu dhiisuu malu nuti garuu kana jechuufi ragaa fi odeeffannoo gahaa qabna. Koomishinichi ammoo haalli yeroo heeyyame balaa gurguddoo akkas bakka isaatti argamuun qorannoo ni taasisa. Qorannoo taasises uummataaf ifa akka taasisu ibsuun barbaada.
Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa fulbaana 14 bara 2015 ibsa baaseen shanee jechuun kan ibsi gareen hidhattootaa godina Horro Guduruu Wallaggaa Jaardagaa Jaarteetti lammiilee nagaarratti ajjechaa raawwateera jechuun ibsee jira. Gareen hidhattootaa kun naannawaa kana kan deemaniif jiraattonni mootummaa waliin ta'uudhaan tarkaanfii fudhatan baqachuudhaanidha jechuun ibseera. Ammas tarkaanfiin irratti fudhatamaa akka jiru eeree jira. Haleellaa Jaardagaa Jaarteetti raawwatameen booda Dilbataa fi Wiixata Kaleessaa aanaa Amurootti haleellaa raawwatame ilaalchisuudhaan gama mootummaatiin wanti jedhame hin jiru. Himannaa mootummaan waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waaman kan mootummaan shaneettiin jedhutu namoota nagaarratti ajjeechaa raawwate kan jedhu irratti dubbi himaan idila addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii himannaa kana ilaalchisuun akkas jechuun ibsani.
Ibsichi jalqaba hanga xumuraatti oduu sobaadha. Ololadha. Qaamni haleellaa namoota nagaarratti raawwate faanodha. Kana uummanni naannoo sanaa irra gaaba'uu danda'u. Namni qaama biraadha jedhu oduu sobaa dabarsaa jira. Yeroo baay'ee lolli deddeemaa jiru wabooni uummata maaraa irratti xiyyeeffatee jira. Suni dhibbaa dhibbatti sobadha. Faanoon jaarsa Jaardagaatti namoota 50 ol ajjeesuun namoota 1,000 ol keessaan irra buqqisee jira. Ergasii sumni faanoo kun naannoo Amurriitti haleellaan wal fakkaata banee nama nagaa ajjeeseera. Hangammaatti haleellaan sun hin dhaabanne. Yeroo baay'ee quba nutti qabu yaaluu garuu dhugaan lafarra jiru adda humni faanoon kun waggaa darbe keessa yeroo hedduu Oromiyaatti irratti haleellaa gaggeessee ture garuu humni ammaa sadarkaa addaan.
Garee hidhattootaa al-idilee amaaraatiin haleellaa raawwatame ilaalchisuudhaan hanga ammaatti garee kanarraas ta'e qaama mootummaarraa ifatti wanti jedhame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Henry Wilkins illee walitti bu'insa kana laalchisee gamasitti imaluudhaan jiraattota dubbisee jira. Bafaqaaduu dhiyeessa.
Zeenab Alii obboleettii isaanii wajjiniin mooraa baqattoota magaalaa Dabra Birhaan jiru kan ga'anii daawwannaa VOA'n moorichatti taasise guyyaa tokko dursaniiti. Erga ijoolleen isaanii lama waan amaara ta'anii fi jecha garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefamanii booda bakka magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetirii 100 fagaatu keessaa akka baqatanii ba'anii dubbatu.
Zannabaali Sa'iid Balaaloo.
Ijoollee koo lamaan dhabeera. Inni tokko reeffisaa bakka buufata boba'aatti argame. Ituunni hojii bajaajii ofirra jiru. Waraana bilisummaa Oromootiin waan ajjeefame natti fakkaata.
umurin isa waggadi damishan ture. Obolesi isa ammo waggadi gdam. Maalif attamitti okkorrisuuni magaala isaanii keessatti uumame kan gaafatamanii obboleettiin Zeenab Awwaa Adaane waliin jireenya naga qabeessa saba Amaaraatii fi saba Oromoo gidduutti waan uumame akka hin beekne dubbatu.
Meenummaan naqma andiree sin bala andiree sin tatta yoo adii agahu simata bichaa na ayyeenu. Yaa bichaa na.
Waliin nyaachaa waliin jiraachaa turre wanti hamaan dhufaa akka jiru nargine kan jalqaba argine haleellaadha. Ituu nutti man ta'e dursinee ni deemna turre.
Okkora akkanaa akka arganii hin beeknee fi dhiyeenya kana garuu wanti akkanaa waan beekamaa ta'aa dhufuu isaa dubbatu. Gareewwan mirga namoomaa lolli Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru isa Tigraay keessa jirurraa adda akka ta'e ibsu. Xiinxaltoonni akka jedhanitti lolli Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmadiin hoogganamuu fi sodaa guddaadha. Gabaasa Henrii Wiilkins Dabra Birhaan irraa qindeesse kanarratti dubbii himaani waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Darbii deebii kennan qabu.
Humni keenya akkuma yeroo baay'ee jennu uummata Amaaraa irratti xiyyeeffatee hin beeku. Uummata Oromoo fi uummata Amaaraa gidduutti akka rakkini dhalatu kan irratti hojjetaa ture sirna abdii kanadha. Waggaa sadii kanaaf lixa Oromiyaa keessatti Oromoo fi Amaara gidduutti shira hedduu xaxanii eenyuti Amaara irratti xiyyeeffatee jeesanii jedhamu kana deebiin milishaamaa sirnichi naannoo sanatti bubbaasee gochi akkasii akka isaan hojjetanii fi ajajee ergedha. Milishoonni kuni akka warra woboo fakkaatanii fi yuunifoormii adda addaa akka isaan qabaatanii gochisiisu. Kanaaf ragaan tokko kan jiru waan dhiyeenya kana miseensi paarlamaa Itiyoophiyaa Angasaa Ibrahim paartii biyya bulchu keessa jira. Dubbataa ture milishaa kanaanii Amaara irratti yeroo adda adda jecha dhukaasa bananii booddee immoo miidiyaatti ba'anii wobootti quba qabu. Kuni waan yeroo dheeraa ta'aa turedha. Otoo karaa tokkoon akkas godhumoo sirnichi akka faanoon Oromiyaa seenuu uummata Oromoo irrattis jecha haala baay'ee fokkisaa ta'een akka isaanii gaggeessanii karaa banaa.
Sababa kanaan dhimmoota irratti walii hin galle jiraatanus. Uummattoonni lammanu irra caalaa rakkina kana booda sirni akka jiru hubatanii jiru jechuudhaan eeran. Obbo Odaan itti dabaluudhaanis hoogganaan komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa Daani'eel Baqqalee ibsa dhiyeenya kana kennaniin naannoo Oromiyaa keessatti namoonni buufataalee poolisii adda addaa keessatti hidhamanii uffata waraanaa akka uffatanuu fi meeshaa akka qabatanii dirqisiisamanii viidiyoo akka kaasamanii komishinichaa fi ibsuu isaanii dubbatanii akka turanii yaadachiisanii jiran. Hundeen okkoraa waraana bilisummaa Oromoo qofa miti. Hidhattoonni saba Amaaraa Oromoota ajjeesaa jiru. Galmeewwan bakka walitti bu'iinsaa irraa argamanii akka agarsiisanitti waggaa darbee sibiilonni dhibbaan lakkaa'amanu milishoota Amaaraatiin ajjeefamaniiru. Abiyyoon Xilaawuun hoggantuu mooraa warreen qe'ee isaanii irraa buqqa'anii mooraa Chaayinaa jedhamee beekamuuti. Mooraan sun amma amajjii darbeetti hin jiru ture. Hokkorri Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru dabalaa deemuu isaatiin kan ka'e yeroo amma namootan 15,000 mooricha keessa jiraatu.
Dabra Birhaan 37,000 hizib alla.
Dabra Birhaan keessa namoota 37,000 jira. Dahannaa Barbaacha Wallaggaa irraa dhufan mooraa kana keessa buqqaatota 15,000 ooltu jira.
Dubartoota, maanguddoota, ijoolleewwan, namootan qaamni isaanii miidhamoo ta'e waan ta'anii fi jireenyi waan itti jabaatuu fi gargaarsi daran akka isaan barbaachisu dubbatan. Gargaarsi barbaachisaa ta'uun isaa ifa ta'uus waa'ee rakkinichaa irratti odeeffannoo gahaa akka hin qabne dubbatu dhaabbileen gargaarsaa. Gorsaa dhimma namoomaa kan ta'an David Del Conte dhimma kanarratti akkana jedhan.
So we know that there's ongoing clashes and there's
walitti bu'iinsi akka adeemaa jiruu fi hokkarree akka siviilota miidhaa jiru ni beekna. Wanti nuti hin beekne buqqeensa jiru burri misoomaa siviilota bade ammam akka ta'ee fi gargaarsi misoomaa barbaachisu ammam akka ta'edha. Lakkoofsi namootan walitti bu'iinsa miidhamanii fi walitti bu'iinsaan buqqa'anii addaan baasamee agarsiisu hin qophoofne.
Naannoo Oromiyaa keessatti sababa nageenyaatiin kan ka'e waan ta'aa jiru irratti odeeffannoo gahaan argamaa akka hin jiraanne xiinxaltoonni himanii akka jiran ibsee jira. Sababa walitti bu'iinsaatiin kan ka'e namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii mooraa keessa jiran ilaalchisee gabaasni Henrii Wiilkins Dabra Birhaan irraa VOA'dhaaf qopheesse kun.
Kun sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya qophii keenya taanutti ceena. Ayyaanni Irreechaa fulbaana 21ff 22 bara 2015tti kabajamuu sababeeffachuudhaan Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa torban Irreechaa jechuun sagantaawwan adda addaa geggeessaa akka jiru beeksisee jira. Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qaba.
Bara kana hora Finfinneetti fulbaana 21 hora Arsadiitti ammoo fulbaana 22 bara 2015tti kan ayyaaneffatamu Ayyaanni Irreechaa waltajjii sabaa sablammiin biyyattii hawaasni biyyoota ollaarraa itti wal argan akka ta'uuf kaqophii taasisaa jiru ta'uu Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa ibseera. Komishiniin kun Ayyaana Irreechaa kana sababeeffachuun aadaa, duudhaaf bakkeewwan Tuurizimii Oromiyaan qabdu beeksuuf sagantaawwan adda addaa qopheessee jira jedhan Daayirektarri Kominikeeshinii Komishinii Tuurizimii Oromiyaa Ifa Abbas Abdul Haab.
Orbee Irreechaa kanatti sagantaa adda addaa guyyaa sadeen as deemu kanatti arra boruu fi iftaan sagantaa adda addaa waa'ee tuurizimii waa'ee aadaa beeksisuu wajjin walqabatan as magaalaa Finfinnee keessatti qopheessineerra. Kanneen keessaa arra kan jalqabu egzibishinii tuurizimii yeroo jalqabaatiif akka Oromiyaattis dhiyaatu boru immoo sagantaa Miis Tuurizim Oromiyaa jedhu lammaffaa isaatii fi Tuurizim Awaardii lammaffaadha kan dhiyeessinu. Isaan immoo Irreechaa Wook imala Irreechaa kan jedhu piyaasarra haga addabaabaayii masqalatti kan namoonni kumaantamaan lakkaa'aman irratti hirmaatan piyaasarra haga masqala addabaabaayitti kan deemu ta'a. Ammas kottaa buna dhugaa kan jiru namoonni 10,000 kan irratti hirmaatan rakkabootiin siinii 10,000 qabuu danda'u tolfamee qophaa'ee jira. Namoota 10,000 yeroo jalqabaatiif bunni as addabaabaayii masqalatti akka dhugan taasifamaa jechuudha.
Irreecha irratti namoota miliyoonotaan lakkaa'amantu hirmaataa ka jedhan obbo Ifa Baas jiraattota magaalaa Finfinnee fi Bishooftuutiif madda galii olaanaadha jedhan.
Irreecha hora Finfinnee irratti ni argaman je'amanii yaadaman namoota 5,000,000. Namootni 5,000,000 kun atleast namiin tokkoon tokkoon isaa uffata aadaa biturraa jalqabee mana ciisichaa qabaturraa nyaata nyaaturraa 5,000 baasa je'ameeti kan eeggamu. Waliigalatti magaalaa Finfinnee qofaaf gara 25,000,000 galiin dabalataa Ayyaana Irreechaa kanaa waliin walqabatee magaalli Finfinnee ni argamti jedhameeti kan eeggamu. Haaluma wal fakkaatuun magaalli Bishooftuutis maallaqa gara diinagdee magaalattii seenu 2,000,000,000 kan lakkaa'aman kan qabu.
Sagantaaleen Komishinii Tuurizimii Oromiyaatiin har'aa eegalanii hanga guyyaa Irreechaatti gaggeeffaman Oromoon aadaa, duudhaaf safuu akkamii qaba? Oromiyaano waan daawwatamuu fi waan ittiin bohaaramu maal maal of keessaa qabdi? Gaaffilee jedhaniif kanneen deebii kennan jechuun ibsan obbo Ifa Baas. Sagantaa har'a eegalame irratti waa'ee odaa keessummootatti beeksuuf kan argamanii fi biqiltuu odaa oomishuu irratti kan bobba'anii jiran obbo Zinaabu Taakkalees waan jedhan qabu.
Biqiltuu odaa qabattee kan gara Irreechaa irratti nan hirmaadhe biyyoota Oromiyaa kan qopheesse. Odaa kana yeroo Finfinnee dhufnu wanta kaan irraa addadha. Odaan immoo Oromoodhaaf bu'uuradha. Mallattoo eenyummaa isaati, mallattoo nagaadha, mallattoo tokkummaadha odaani. Odaa kana asirratti dhiyeessuun keenya namoonni mana isaanii fuulduratti haala maaliitiin odaa akkasaan kaa'uu danda'ani? Fakkeenyaaf waggaa 7 guutuu kootiirraa odaan ni taa'a safaa argisiisuudhaaf namoonni odaa akkamitti mana isaanii keessatti bakka fudhatanitu yaadu namoonni baay'ee. Bakka otoo hin fudhatiin haala maaliitiin odaa karra isaanii fuulduraa qabaachuu akka isaan qaban argisiisuudhaaf, dabalataas immoo odaan jiraachuu isaa akka isaan hubatan, biqiltuun odaa jiraachuu isaa akka isaan hubataniif asirratti dhiyaanu.
Namni kamiyyuu bakkeewwan Tumaa fi Lallaba Gadaa odaa 5 Oromiyaa keessa eessa akka ta'an akka salphaatti akka beeku taasisuu fi gosoota odaa sana qorachuun baay'isuu irrattis akka hojjechaa jiran ibsan obbo Zinaabuun. Waqtiilee fi ayyaanawwan namni baay'inaan itti wal argu akkasii ammoo gabaa argachuuf, muuxannoo wal jijjiiruuf, oomishaalee waliif baruudhaaf carraa guddaadhas jedhan. Sagantaaleen Komishinii Tuurizimii Oromiyaatiin qophaa'an guyyoota itti aananiif sirnoota adda addaatiin kan gaggeeffaman ta'uu ibsa odeeffannoon komishinicharraa argame. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Oh,
Motumman naannoo Beenishaangul Gumuz bara barnoota 2015tti galmeessuuf kakaroorfate barattoota 13 keessa walakkaadhaa gad galmeessuusaa beeksisee jira. Kanarratti Naakuun Malkaa gabaasa erge qaba.
Hogganaan biiroo barnootaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Biniyaam Mangashaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 kanatti barattoota 13 ol simatanii barsiisuudhaaf yaadanii kanneen keessaa kan galmeessine jedhan akkas ibsanii jiru.
Sosumato and she tamarochin namazgawakele, and kiskasiochin yadaragano.
Barattoota 13 fi 1000 galmeessuuf karoorsinee sochii taasisaa jirra. Isaan keessaa barattoota 1100 fi 1021 ol galmeessine. Akka karoora keenyaatti guutuutti galmeessuu hin dandeenye. Ta'us ammallee taanaan akka naannootti dadammaqiinsa uummataa garaagaraa taasisuun barattoota hin galmaa'in hafan galmeessuuf tattaaffii taasisaa jirra.
Barattootni baatii fulbaanaa kanatti barana barnoota isaanii jalqaban kan bara darbee 1904 ta'aniin wal bira qabamee yemmuu ilaalamu 133 oliin caalmaa qabaa jechuun dubbatan obbo Biniyaam. Sababoota barattoota galmee irraa dhorkan jedhan keessaas yommuu ibsan.
የተለያዩ ችግሮች አሉ። በአንድ በኩል 9ኛ ክፍል ተማሪዎች አምና የነበሩ 8ኛ ክፍል
ረከውን ገረገራቱ ጅሩ በረቶተ ኩታ ሰገለፋ ሰበበ ቀጥቲን ኢሳን ያመለም በከምነፍ ገልሚሱ እንደንደኝ እንብራሞ በረቶኒ ሰበበ ደብተራፊ ቀለማይን ቢተነፊ እንገልሚስዝነሌ እንጅሩ
ወጎተ ለማደርበን ከይሰቲ ሰበበ አደቡነ ገኛናኑ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ከይሰቱሬን በረቶትኒ ቀይሳኒ ራቡቃ ሰመኒ ቱረን ኩመ ኢበተኮፍ ኩመ ኩደለማ ኦልታን ገርበኖተ ኢሳን takka deebi'aniif tattaaffiin taasifa maajiraa kan jedhan obbo Biniyaam simannaa barattoota ilaalchisee yeroo ammaa kana haala jira jedhan akkasitti ibsu.
Gichite nabarabaachuu akkaabiyoots wadde 287 yemihuunu tumurti beetoos bakkafilum. በሙሉም የወደሙበት ሁኔታዎች ነበሩ።
በከዋን ወልት ቡይንሲት ትረቲ ማነዋን በርኖታ ዲበለማፍሰደት ተሚቶርባ ጉቶት አከሱማስ ጋሪ መንጫኔ ጅሩ የሮ አማ ከና ገመሙቱማን ሱፐማኒ ወጅት ገልቹዳ ፈጅታማጅራ ጉድነ መተከልቲ ሀገ አማ ደሬ በርኖታ ሸንተሚሰዲ አሶሳት ሰዶሚያፉር ማኦኮሞፊ ካማሽቲ አከሱማ ሱፐማጅሩ መተከልቲ ዳብለሚት ሞቱማ አከዩኒሴፍ ገርጋር ሰውዳጅሩ ኩን ያከተፉ ጋፈና
ናኑብኒ ሳንጉልጉሙስ ከይሰቲ ሃሊ ነጋፎ ያዴሙስ ሰባ መንጫቲ መንን በርኖታ ረደቀበት ረይ ወልቀበቴ በረቶታ ከያደሜት ገረመነ በርኖታ ተደብሱራፍ እንደንዳምኒ ጀቹን ዱበተን
አሁን ከማሺ ዞን ላይ ወደ 40000 ተመሎችን መዘግበልን ብለን ያቀነው 10000 በላይ ተመሎችን መዝግበናል።
ጎዲነ ከማሺቲ በረቶታ ኩማ አፍር ተመገልሜ ሱፍ ከሮርፈኔ ኩማ ኩዳንገልሜ ስነጅራ መተከልቲ በረቶታ ኩማ አፍር ተመወልገልሜ ስነራ ማውኮ ሞቲ በረቶታ ኩማ አፍር ወልገልሜ ስነራ ጀልቀቢ ጋሪ ቱጅራ በረቶን ያፈንስ ኒገልማ ወጀነያና በከውን በርኖስኒ እትጀልቀበም አከስማስ እትንጀልቀበምንለ ጅሩ
ሞቱማና ንቻ አብሊሚት ሞቱማ ገራገራው ጀንተውን ሁጀታ ጅራቹ ሳስ ከንሳንዱበተን አቶ መሌ ገርጋር ስጭጋ ሚትጀር ኦቦ ቢኒያም
ከዚህ በፊት እኛ ክልል እንደዚህ አይነት ለዳፍታር ለላ ለማና አልነበረም። ከዚህ ትጋ ተያይዞ ግን
ናኖ ከኛት ከናንዱራ ከዳምበሩ ለፊ ሜሻሌ በርኖታ ብሮ ሂንጅሩ አተው መሌ ሰበቦ ለትቡ ይሰተን ነሞን ቡካን ረከተን ንጅሩ አመለ ገመዳብ ለገረገራን ደገርስታ ስፋማጅራቱለ ገሃሚቲ አመለ ወንዱምቱ ዋኑ መደንደውን ዳይመን ቦራብ ዲቢያ ታንከ ነገር ጋሬ አከመነበሩም ሳት ዴቢሱ ዋምቸኮን ጤሳ
ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ከይሰት ተጎተ ለማንደርበን ከይሰት ነሞተ ቀይሳኒ ራቡቃ ሰመን ኩመ ዲባ አፍሪፍ ኩመ ተርባ ተሚሸኒ ኦል ታንኬሳ ከነን ኩመ ዲባ ለማፍ ኩመ ጃ ተሚሸኒ ኦል ታን ገረ ቀይሳኒ ተዴቢ ሰሙ ወቱማና ንቻይፍ ሴቱሬ ኦገናን ቢሮ በርኖታ ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ኦቦ ቢኒያሚስ በረቶተ ሃንጋማ ገረ ቀይሳኒ ተንዴቢ ሰሚን ጅረን በኩመ ኢሳን ጅረን ተከበርኖተ ኢሳኒ ተሁፈን ኒታሲ ፎማጀልን
ትምርት ምንሳተው ህዝብ አለበት ነው ባዶ ሜዳ ላይ ህዝብ አልተመለሰበት ቦታ ላይ ምንሳተመት አይኖር
በርኖኒ ከነሙ በከነም ጅሩት መሌ ድሬ ረትሚቲ ከናፉ በከቡቃቲን ጅሩ ገሩ እንደብነቲ ማንንም በርኖታ አቺጅረን ወሊንታኔ አካቹ መትበረተን ሃለም ጄሳ ጅራ
ገልሜን በረቶታ አንገባቲ ፉልባና በርኩመ ለማፍቁ አሸኒቲ ከነቲፉፉ ተውዱበቹዳን ባቲው ኦንኮሎሊሳኪ ሰሞ በርኖትኒ ጉቱት ያከጀልቀበሙ ኒውጀ ተማጀቹን ዱበተን ሰባባ ደቦሙ ነገኛ ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ከይሰቱ ጉተ ለማንደርበን ከይሰቱ መሜ ወልቀበቴ ማንንም በርኖታ ደበለቴ ቡራሌሚ ሶማ መንጫን ከነምብሮ ዴብሰኒ ጃሩፊ ቡቃቱ ተዴብሰኒ አቡዳፍ ብሪን ቢሊዮን ሶዶሚ ሰደቲ ወለከበርባችሱ ቆረኖድ አሜሪካናውሳ ወቱማና ንቻቤክሱ ኒያደተማ ሰገለ አሜሪካፍ ናኩር መልካ አምቡራ
ከ kanur defajirtan sagale america saganta fan oromoti gar qopi torbani dire democracy tcena Milama Mahisa Amini itu harga polisi ranjir tu duunshe mormi gutu mabiyetti ke sattike ammalle akkattifu futase sejra. Mahisan agugiyo kan hijaba sirrit uffachut abun polisi egudu tasafutin kan kabam teir amteyoto dua shay hordofe mormi gudda kanaratti mormiton hanga fuladur. Angautat hijaba ofra basani gubugahani jiru. Gabasa arash arbasadi jalani es.
Kun barat igat jechudan hirirton Tehran ke satti dadatan waran dandi magaletti ke sayero figa jirutti Iran duashamarre ganne digdami lama Mahisa Amin hordofe jeqamsa sivilota yokan namota naga jumlan gaggefamun torballama fa ke sajirti Aminin jalqaba bati kana sera safu halam bekam nen cabsu shetin to anna polisi jalabadde Guya sadi boda dua setar game. Iran nak jatut orang nana kagge famu. Ajaja ke nitejurti. Republika Islama kan Iran erati. Wamicharom sata si fama jiratusi. Gidutti dua mini hordofudan. Degasa dunia erate dummata jira. Hiriri mormi gutwa dunia kun. Ya iwa ligala kan tokumma motum mota sama galan New York kesati kagge sajuru walin. Waldura duba dufe. Acitis Presidentin Iran Ibrahim Raisi haswad agresanin kokobin biyoti gamat iha Iran irrakhaan mesha jamaa barbade sukan ummata Iran irrakhaamit ajadanir. Kanamales wali galtenu kulera Iran kambarakumala maafkudashan biyonne dunyarat tumna guddak aban tolfatan sana lalchise mari ikti debi uffedina kajuru ibsan. Senator Republicano ta John Brasso televisione ABC jadamuf. Torbanka nakkaif sanit kun dogogora guddada.
Iran is a state sponsor of terrorism. They continue to claim death to America.
Iran mutumma shororke summa lelistuda. America af duatuma lejechudan itti fufani jirum. Mesha warana kanni kulara akka kabatan ayyamu hindandenyu. Yoro hinduma bulchisi jiru wali galte ni kulara yokin wali galte kamiyu Iran wali intasifamuf. Garmale fedi akka qabuna tidagama tokko qabachuun gara fulduraatti deemu hin qabnu jedheen yaada bulchisi jiru dolari biliyoona kurnan hedduut lakkaamu Iraanitti ergu barbaada akkan yaadutti kun Amerikaaf waan gaarii miti
hirirtonni poolisii waliin walitti bu'an ummata duratti aguuggi mataa gubuun diddaa guddaa Iraan keessatti agarsiisaa jiran Bulchinsi Biden mari nikulera ratti gagge famuf cecha qabuhan ibse yotaw hirira mirga dubartota gagge famus kadegeru taw ibsera gorsan nagenya biyolesa ka United States Jack Sullivan dilbata darbe television ABC jedamu ratta ka ibsanit
they do reflect a deep seated and widespread belief among the population of Iran the citizens of Iran the women of Iran that they deserve their dignity and their rights
Hiriirtoonni kun ummata Iraan lammiilee Iraan dubartoota Iraan biratti amantaa gadi fageenya qabuu fi bal'aa ta'ee jiru calaqqisiisu. Kunis kabajaa fi mirga isaanii ta'uu malu kan of keessaa qaba. Kana malees Ameerikaan haala ifaa fi jabaa ta'een ifatti karaa Pirezidaant Baayidenii yaa'ii tokkummaa mootummootaa irratti ibsaniin seera mirga namummaa kan waliigalaa addunyaa lammiiwwanii fi dubartoonni Iraan keessaaf akka ta'u bakka bu'uun dubbatan.
Iraan mirga dubartootaa gama kabajsiisuun addunyaa irratti tarree kaa'ame sadarkaa gadiirra jirti. Akka gabaasa walga'ii dinagdee addunyaa kan bara 2020 ba'eetti Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Siiriyaa, Paakistaan, Iraaqii fi Yaman qofatu haala hamaa keessa jira. Dubartoonni Iraan keessatti hijaaba malee ummata duratti ba'anii qabaman waggootaaf hidhamuu malu. Mormiin ummataa guddichi kan yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru kanaan hiriirtonni kurna hedduun ajjeefamaniiru.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kana sinke summesse antu jube horati qoppi boritin wolitte debina nagatti bula